Here's another one. Here's another
yaka, one. Yaka, yo, yo, yo.
Yeah.
Yo, yo, yo.
Touch. Touch.
Waka, 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 waka.
Easy.
Beba. 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 Tunatekenya au pipi wanangu
hini wena
ushindi tena kazi na salamba kaina penya kokote kokote tunatekenya au pipi wanangu
hini wena
hewa 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 hewa
nataka nione machizo wa kifloss cross pita paka boda zipitiki cross huja hizo kuta za biskuti cross shinda zile sema zishindiki loss kila nachofanya ni ushindi boss nataka nione wa kifloss bosa 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 weso king acha kucheza ni crown mindo king sasa safisha your crown weso pimbi ila lazima wende down sipenda mimi sikujifisha your crown
niko vibe niko vibe lo niko vibe tule vibe I say niko vibe niko vibe lo niko vibe tule vibe
shindi tena kazi na sala mpaka inapenya kokote kokote tunatekenya au vipi wanangu
hini wena
shindi tena kazi na sala mpaka inapenya kokote kokote tunatekenya au vipi wanangu
hini wena
hewa 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 hewa
hewa nafraye kwamba game ya rusha merudi ya rusha nazidi kwa rusha fundisha zidi wakilisha nafraye kwamba mziki nimefanya maisha sala zidisha isha jia mpya maisha
bosa
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 kibosi ketu najua mia tisa italetia buku sene shahuku haraka raka mkuku mkuku nakula kuku waloiga na wachia upuku mambo ni fire watoto wadogo kinitaya yani ni haya kibina damu inawafaya vile na
Niko vibe, niko vibe. Niko vibe, tule vibe. I say niko vibe, niko vibe. Niko vibe, tule vibe.
Nimelalia langu pilo, now na masharo, wakikosa karo. Uharo, mbona unfollow? Wengi ni mamaro, leo na unfollow.
Shini tena, kazi na sala mpaka inapenya. Kokote kokote tunatekenya. Au vipi wanangu
hini wena
shini tena kazi na sala mpaka inapenya kokote kokote tunatekenya au vipi wanangu
hini wena
hewa 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 hewa
yeah niko vibe niko vibe lo niko vibe tule vibe Niko vibe,
niko vibe.
Yeah,
yeah,
yeah.
Niko
vibe,
niko
vibe.
Yeah, yeah, yeah.
Niko vibe, niko vibe. Kama nini yani? King Wizire. Wara 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 Wizire. It's something that beauty, witty, witty way.
Five now.